aan ku horeyno cadaadiska ayaa kusii kordhaya ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed, iyadoo 9 urur oo kasoo horjeeda isbahaysi ay ku dhawaaqeen ciidamada fallaagaduna wax ay ku sii siqayaan caasimada Addis Ababa. Maraykanka ayaa ku baaqaya xabad joojin degdega. Wariyaha v o a dhinaca diblomaasiyadda Cindy Sein ayaa warbixintan nooga diyaarisay. Wararkii ugu dambeeyey dalka Ethiopia waxaana inala socodsiinaya Maxamed Calaad Xasan.
colaadda muddada sanadka ah ka socota Ethiopia, gaar ahaan gobolka waqooyi ee Tigray, waa mid guuxeedu uu gaaray Washington, halkaas oo dad mudaaharaadaya ay isugu soo baxeen Khamiistii meel ku dhow aqalka Kongareska. Dadkaasi ayaa cambaaraynayay waxay ugu yeereen xasuuq ay geysatay dowladda Ethiopia iyo Maraykanka iyo qaramada midoobay oo aan wax tallaabo ah u qaadin sidii colaadda Ethiopia loo joojin lahaa. Sidoo kale, magaalada Washington waxaa heshiis isgaashaanbuursi ah ku kala saxiixday 9 urur oo mucaarad ah si ay xukunka uga tuuraan dowladda Abiy Ahmed. dhinaciisa ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed waxa uu sheegay in dowladdiisu ay guusha u dambayn doonto isagoo ugu yeeray dadka ku nool Addis Ababa inay hubka qaataan oo ay isdifaacaan. Ergagaarka ah ee Maraykanka ee arrimaha geeska Afrika Jeffrey Feltman, oo ku sugan caasimadda Ethiopia, ayaa howl adiga ay wajahaysaa. sida uu qabo Axmed Suleiman oo ka tirsan macadka Chatham House ee fadhigiisu yahay London, v o a dana u warramayey.
sida aan fahamsanahay, qayb ahaan Feltman waxa uu halkaasi ku joogaa martiqaad uu ka helay dowladda Ethiopia, marka waxaa suuragala inuu wax kala furfuro. Waxaa dhici karta in laga wada xaajoodo xabad joojin, waxaa dhici karta in colaadda keliya maahe guud ahaan godka mugdiga ah ee uu dalkaasi kusii socdo laga wada hadlo.
Maraykanka ayaa ugu baaqaya dhinacyada oo dhan inay ka wada xaajoodaan xabad joojin, islamarkaana ay ogolaadaan in gargaarka la gaarsiiyo dadka Ethiopia ee u baahan. Makiila James oo horey u soo noqotay kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka ee arrimaha bariga Afrika oo la hadlaysa v o eda ayaa tiri,
has always been a friend of the Ethiopian people and has been a real supporter of Prime Minister Abiy. What we're seeing now threatens to undermine.
waxay tiri, Maraykanku weligiiba waxa uu ahaa saaxiibka Ethiopia, waxaanu si dhaba u taageeray ra-iisul wasaare Abiy Ahmed. Hadda laakiin waxaan aragnaa in waxa socda ay dib u celinayaan dhammaan horumarkii iyo ballanqaadyadii Abiy uu sameeyey markii uu xafiiska yimid. marka waxaan rajaynayaa in dadaalladii lasoo galay aan meel cidlaa lagaga tegin, oo aan aragnaa iyadoo si miyir qaba loogu noqonayo heer Ethiopia hormood u noqoto xasiloonida iyo horumarka gobolka.
Maraykanka ayaa kala shaqaynaya Midowga Afrika iyo dalalka ay saaxiibka yihiin ee gobolka iyo qaramada midoobay sidii la isugu dayi lahaa in la abuuro jawi xabad joojin, sida ay sheegtay Ambassador James.
So I would say that the collective approach is raising the diplomatic stakes, putting more pressure on the government.
waxay tiri, waxaan dhihi karnaa dadaal wadajir ah ayaa sare u qaadi kara fursadaha diblomaasiyadeed, hadday noqon lahayd dowladda oo cadaadis lagu kordhiyo iyo dhammaan dhinacyada oo loo soo bandhigo waxyaabo soo jiidan kara si ay isugu yimaadaan miiska wada xaajoodka oo si furan ay uga wada hadlaan arrimaha dalkaasi. ma aha wada hadal hal dhinaca ee waxaa lala hadlayaa jabhadda TPLF, waxaa lala hadlayaa Eritrea, dalalka deriska ah, iyo dowladda Abiy Ahmed.
maalinta Isniinta ah ee soo socota, golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu wadaa inay kulan gaar ah ka yeeshaan mushkiladda ka taagan waddanka Ethiopia.
warbixintii wariyaha v o a Cindy Sein ay noo diyaarisay waxaa inala socodsiinaya Maxamed Colaad Xasan.